Baba jajamba tano le botu re khale re lwe. Company ga tega la paine dan ge tore ga sfatheo. Always knew I was made for this since na kwele ba mpusha ga prem. Raya ga sarasa ke nyake di chome ke nyake la stack. Stack, 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 stack. A ke nyake di chome ke nyake la stack. Stack, 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 stack. A ke nyake di chome ke nyake la stack. Kachano benki ke bowa nge na le ba koutu wa siros benki. Sambisa brago mpalari down ga wana wigiri le brandy. Stack at the drive like Willem Nicole ka Bentley tile le empty. Nyape si nyake la bus karo regile paino sa tswara di empty. He ba betha ponza ba bore mara ba betha ke light. Why is a mix and talk about naege na ke tla betha ka light. Ke futhumetse ke tshela ponyate ka nnete ke kgawile change. Kopelo nthabela yona e tletse ke busy for reader decide. Slave behind the deck we shani sa track. Denied yalla ba re kong krengo re kopa la match. Galaxy boy and boss toe to toe when I'm in my bag. Brua ka kopelo trelo kepa we take a le kepa ponye. Baba jajamba tano le botu re khale re lwe. Company ga tega la paine dan ge tore ga sfatheo. Always knew I was made for this since na kwele ba mpusha ga prem. Raya ga sarasa ke nyake di chome ke nyake la stack. Stack, 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 stack. A ke nyake di chome ke nyake la stack. Stack, 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 stack. A ke nyake di chome ke nyake la stack. Dilo re chenchano le di crash tsa ga di thoma lo mfollow. Umfile ha ke no wa sa nyako lo ntlwela ro betha ke kholo. Barela masepo gare ke Rashford beno no ke mo fomo. Le popo garanga so cha thupeli game re beile mo stofo. Manega sampona ke bethile vupsi ke tshwere game ka mo potle. Le bare hip hop di orla grille ba betha so spata go khone. Se branches a feta ke bua ka sbugo ke nyaki lo dotla mo vene. Di basi di fire o gare ke tsentsitse parafene ka mo pene. Brass lela la mbiale le bo bunchi ka siga Friday ke crime scene uphili wa si movie faka ponyato ka stanye sa babe ma China wa sabika sushi kemo le mfana pira ra khawana le drama re vaire la movie. Baba jajamba tano le botu re khale re lwe. Company ga tega la paine dan ge tore ga sfatheo. Always knew I was made for this since na kwele ba mpusha ga prem. Raya ga sarasa ke nyake di chome ke nyake la stack. Stack, 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 stack. A ke nyake di chome ke nyake la stack. Stack, 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 stack. A ke nyake di chome ke nyake la stack.